Stéjo Tamani, toutes les voix du Mali. Stéjo Tamani.
Dans le studio Tamani, qu'est-ce que Kabarouji amène et fulfulde.
Tamani, Tamani, Stéjo Tamani.
Tiner sapone leur septembre itande 2015 sapo jiyamde jabiri maslima chapan enay e jomida tawa en der maison de la presse bamoko jottino no do kabaru judi umar waygalo hono ane fis wori gube no tirtode plateforme debe ko litiwi wakkar jono be joppiti galure ane fis de ila aswer jabbinonde le majjun kaje gube no tirtode azawa debe ko litiwi do wana ngonga fa hande yimbe la gube no tirtode plateforme de ebe to ane fis to le majjudube be di widi le hen sa jewi do woni yimbe la plateforme wobbe jadina iriki bangal kidalto horu kanje gubino tirtode plateforme de be kali wakkati joni obe kollitiwi ko gubino tirtode azawat de kali ko wana ngonga kambe be birfitigi don to be gonno to ilande kaldale kawrangal sinnintende wakkati joro won sedi bi wido to kidal to sa jeewi iblisaji bi ananga bito sane do wana ko gubino tirtode plateforme de kanye gubino tirtode azawat de ko yimbe wobe cedi wide le hen do wana gubino tirtode plateforme de battiki wakkati joni ngalure kidal de anti dursa memi diray ton ko do wonono misidnde holita wi'ed to makkato misidnde ko wi'a jande mudun chami to aljumar jabbinonde ko be bi malinke fe goto heddaaki li hen dum wana ngonga be kolliti wi'de dum wonono kanko no dirter Isa Sako burdo andirede karamogo be fo wi'ama kanko non malinke goto keddido li hen sekirabdi wono kabaru yimo dum jogini on do hande bi bismillah modon e hedaade fa hande ko ane fis ko labay kanje gubeno tirtode plateforme be kollitiwide hedjam mabbe jehino do wonto ane fis to be pammini yimbe mabbe wombe tombe fa jotti yo habotobe gombe tombe be jalta le ngalure ane fis de be bi dusa jewi ila swer jabbinonde yimbe mabbe fu joppiti ngalure ane fis de le majju kambe kanje gubeno tirtode azawade be kollitiwide dum wana ngonga fa hande be do yimbe moyen wobbe an keddito le majju dubbe bi wobbe jaati be dubbe yaadi yeso be gandigi do wono gubbe mabbe gonde heddir to kidalto kede ko konko almu ag mohammed Halidou hendu won jado kabaru jwal ndep no dit achiande do fajitango barki sise
talkurundu turobe dental led aduna hollitimen talkurundu ana faccita wide gedde fu wirfa to daaki noto fade nogay lewru juendu men tay kitiga ila asawere be tindinde wide plateforme wana yeltugol le ngalur ana fisnde tan be ngad le majjun men pami wide e be gondi e battade e le nokkuje to men daaki to taggal ana fis men tay kitima gube didi gondude e badade nokkuje to men daaki to arande mudun fu dum woni nokku no dirte do kalil nokku badido inarad kasen dun gube godde kasen ana gondi e yarde hedde kidal to menen men uddi ko warata e kiloji chapantati tiagal anefis nan menen meden jogori dun hono dun yo tonyangeji goddi kasen sababu goddo fu wala ko wawi sabbi binde kabaru o wirfan no wordunoni sina hono lawi di walde dental led adna cheki di lawi di tabe dun tan wawi sabbi binde kabaru o wirfan no wordunoni so ni so gedde fu wirfayi to dakino fade nogay lewru juendu fei hunde goddum kay kasen wawa ka wadede le bangal kaldal e kawranga
kanje gubino tirtode plateforme de hodbe kali hen wakkati jonoobe kollitiwido ko gubino tirtode azawat de kali ko dum wana ngonga be bi be jalti le ngalure ane fisnde be jehidu dum won be mirfitiki wakkati jono to be gonno illa aranto le majjum be bi ko be dartata wakkati jono ta jeyel hono kaldale kawrangal han tabirede gube de fu daake nokku got kaborde mu en tete kanko no dirtede mohammed uldu metali o yo député do won to burem to le walde plateforme de do won kede ko halido hen do faccitango barki sise
ngonga o plateforme yalti fe lengalure anefisnde gam menen men anda ko sema wondi hoto hen fuube nangi horebe sema ana wondi wiide kambe daaki el khalid wana kambe jey menen yimbeel amen gontul sakodun men jottaaki to menen to men goni dum woni inarad ne wodda el khalid o nokune men goni ton ila le fuddoje basiji fa warde joni hande so jedobe halaji be waawi faabaade men be fammina walde dental led aduna no kabar o wurri dano menen meden darda fedde joine mbaawnde yottoyaade e le nokku el khalid o fa fama hobe hen gontun garasiji e cuudi gondi tondi yimbeele hobe gontu so menan men kolliti wiide men jaltan ane fis denno so men jalti hoto men jaata kedde one kidal wana jeyal sema gaawdun wana jeyal plateforme ana hani ko yimbe ngada ya wartaji mudun ley gelle de yimbeele ma an waawi tawede e nokku ka nokku o waawa latade jeyal ma antan
walde nations unies le leydi meden di fa hande be cellay be cellinay wiide yalla gubino tirtode plateforme den joppi ngalure ane fis de na joppay le majjudube kolliti wiido kadi jone be gondi ko hanjade faabe jaa yalla dum feewina dum feewayi le majju yimbe le gombe to kidal tobe be kolliti wiido kadi jono e be kulisane sabi de sa jeewi gede de sina fode tan so be memidi ray ton le majjube kolliti wiido no gubino tirtode plateforme de woni bel mo e battitibe dum wono gubino tirtode azawat de le majjudube kolliti wiido sa jeewi dum wono badale kidal to ton dum wonde e wadde wakkati jono kede neddo goto kidal to ko halido hen do faccitango barke sise
e andal amen yo malinke goto tanno baajotodo andado karamago befo jamirteedo sako yo hanku wattunde 7h jamma jabbori minitaaji 13 de woni ko horejo almadina noddi kam nabnodo sako fa waajo tindina hijjobe be landi kebe no dum ware e ko andume en ko e ko andina o bonodo uddaade balle didi le wirdi be jettike yo ko wonno ko wodi jaka o jaaju ke laakara yo beedande on faamu odo kabaru humpintina noka wana batte yebar na murare suddedu me andanaali dum law be o dawdi beedu andinaali e inde gouvernement e kananke leedi biden do no jaado o de fay gawta herata ko se o mayde yoni alla fecilani batane makko
secret abodo mbal nitri mi jojju modo hallame be mala ngal mi noddirta phase facebook go
tamani
mi holli taw wi tafa hande pamo wi dum wonon bobbi ko wattombe kolliti wi dum gubeno tirtode azawat de fa hande dum wonon bi ko tan be bi fa hande sa ewi nokko no dirtedo kidalo wakkati jono jamare wonde tonde be pamra e fesa bi de holli tindi wi wakkati jono be kulisane fati gede de me mindirto kede ko neddo goto hali do hen
e andal amen yo malinke goto tanno baajotodo andado karamago befo jamirteedo sako yo hanku wattunde 7h jamma jabbori minitaaji 13 de woni ko horejo almadina noddi kam nabnodo sako fa waajo tindina hijjobe be landi kebe no dum ware e ko andume en ko e ko andina o bonodo uddaade balle didi le wirdi be jettike yo ko wonno ko wodi jaka o jaaju ke laakara yo beedande on faamu odo kabaru humpintina noka wana batte yebar na mura suddedu me andanaali dum law be o dawdi beedu andinaali e inde gouvernement e kananke leedi ndi biden do no jaado o de fay gawta herata ko se o mayde yoni alla fecilani batane makko
no jatlan do feccinir mo be kolliti wiido dum wonono kanko no dirtedo karamago be fo holi tan wer sa jeewi kanko no malinke goto keddido ko misinde sami to makkato ko le majju arande ko holi tawed le hen malinke fe goto heddaaki le hen ko to holi tan wed dum wana gonga fe le majju dubbe kolliti wiido le dido bonandaaji ko fotti yimbe le temedere en jaddam kanyi en keddi le hen on kolliti te wiitan dum wonon le cakkiti yonternde yimbe le bombe sumbu holi tawede kambe nati nokku no dirtedo gonkoro dum le lamu bankaso le majjundu holi tawede wakkati jono arme mali o nabi to yimbe le kambe haybude o do nokku le majjundu dum wonon yimbe le watnabe gombe tombe be bi ebe kaaja wakkati jono no be kaajiraabe ko be kaaja tan wulamo watno watta fu yaa yalla naba to yimbe hono kambe haybude ngallure mabbe de kede dum wonon kanko député to bankaso ko halido hen do facci tan Ousmane Dicko
actuellement
joni o solde se ana gonkoro ko ata va chapantaton yo keje wattu 3h kiki don ko be jotti gonkoro leeriji nogay e nay tiagal ko wadi ko dum jamnaaki mi de ngikene be boyanton ka ko kemi e andande yo le balde nayna joyi tan be gonata ton dum wala fuko nafata bombe be se be pami e mbiti e be mbayi virfade subaka mum fu gonkoro yo commune badid e kerol kiloji didi tan ada le burkina ana hani ko lami jodoton joddo e soldats en hewbe ko buri fu bonde be yimbe jural burkina yo le mali be do be ndaki do fay goto dulla sabe de lamu andinama ko yaata lebbi tati yo do haarebe ndaki nokkum hakkunu muudu e gonkoro yo kiloji noga joyna chapantati larme ana gonkoro mi andano yalla yahanambe na yahantabe kase yahanali be hirsu itali jibe Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabotobe studio tamani
c'est grave de lon les réseaux ngadi meden tobe kolitu to burem tan foti yonter hande courant ngadi di to ko taji ton les majjudu jamar wonde ton debe kolitu metti mabbe do hen sanne wiide golleji kewdi deri ton be bi dido tidala so kebna ka dabare ko yaawi tan be ngadan ton majere tagal mu de ngardan faado duance do won yimbe golnobe ONG no dirteed en ka communauté internationale de secours holi tan wiide yimbe bombe sumbu kanye ngadi bonandaji fewde mabbe le nokko no dirtedo monde orale lamu duance o le majjudu holi tawede be do yimbe bombe sumbe jaade motoji yimbe le be taton kanye dum wonon kulle ko be tawri dum en ko koroto holi tawede sukabe jokolbe gombe tombe wakkati jono be gonde hokkindirde juude faabe moddintina dati dati gondi tondi le majjudu holi tawede ko fot chapantade suko jokolle kanyum wonde hokkindirde ton juude wakkati jono be gondi aitaade goriyaaji gondi tondi fa yotti lugge gondi le gidroji gondi tondi be bi dum ngabbe wodo golle worbe worbe gombe le denno dirtede kale bugule hendube ko liti wiide tuugibe dum won ballirbe be tongal mo sadda yi hono gotnaabe gombe tombe to sigaso to ni tawi don yimbele hejaabe walde CMDT ne wiama kenya be jeetu sigaso to faabe jaa yalla hono demal hitaande 2015-2016 bangal haburi modon worri to le majjundube kollitiw don non demobe gombe tombe be biiti dalay ko be kibi arande ko ko kam wotaade ko kanya fa yottiyaade hono ko angereji di laamo jippini cogu mudum ko yottaaki to law ko ka bidu e tawede fu wakkati jone 1000 foot fu ko dartete kabar demal ko hebe to garanti minirem faado segudo holitaweedo ko foti yimbeele temet nayo kanyo ngoni paminaabe ton nyaw sida wondi erabirde le majjudube paminaama to don nyawuji goddi kesen kebete do zeno no don wondi erabirde ton yimbeele be le majjudube paminiibe hono ngatta so faa yawa yalla hono cakkirto bandi ton deedi law be biidu ciagal mudube lanni kito don non golleji goddi kesen be yalla hono be kabirta nyawuji kebete so gorko debbo leldi sekrabe accho hakke do katte nyalom hande kabaruji meedi di kafa hande kedde hedda don andirono do e seeda yotere meden de ana wodi